gamba eri aba bamanyi katonda wabwe balitambula tebalikowa balinduka tebalisirika balitumira mupanga balirabikange mpungu mulokole kwe kolimanya jamanyi gali wansi walulimi lwabo oligolokoka kumacya lulagira lusozo olwo ne luvawo nange nalina ensozi nyingi esali zinecyolodo obulamu bwange nange bwe nalabuka nazigoba era kati ndi wa ddembe mukama omanyi nti ndi wamu nawe omuyaga ne we bujja okunjuya nandi nawe mbeera era kye nsaba mukama onzibire emimwa gy'abalabe bange Tindi wa munawe Umuyaga newe bujo kunjuya Nadina we nwela Nela chesaba mukama Ozibire miwaja wala bebange Mkolele tata Bona bonga balaba Chigambo chemani agaya sabuli rusozi era yakamba likwaza ne wakati mudungu kati ndabangati de ngogamba mukamata kumanyi yakamba likulembera akutwala kula bechisa nawe chokwa mumanyi mukama bimanyi byona
Yesu ndi nawe, chitange tondeka. Ndi nawe.
njogera nti ati tata wandeka
nawe
mukama nkomawo komawo mu mutima gwange
nawe
Yesu ndirabika ntanga nakuwereza
nawe